Dizateke Chemical beats, I'm new to write. I'll be calling you for all day. I tell you once to be there, I'll be hearing it on every day. Chimulichanda gurua kulavika. Wobula umutima guguyana. Gurua kulavika. Yeah, I really wanna let you know. Njagala kusiko kwevyo vyo suza. I die you got to know. Otari umsayi kwesiva. Uluayo uluao. Manya supa wala wala wala. Uluayo uluao. Eno supa wala wala wala. Uluayo uluao. Manya supa wala wala wala. Uluayo uluao. Eno supa wala wala wala. Uwa mwaka fana nyinze na mugole. Mubutu vye tosu watu vye sasuze. Every time you call me I'll be right there. Kubalanji ebimala. Mumutima gumwesize ebibala. Aba kufuganya obaleke mabega galirani tau. Like Zari the boss. Yeah, I really wanna let you know. Njagala kusiko kwevyo vyo suza. I die you got to know. Utalo msayi kwesiva. Uluayo uluao. Manya supa wala wala wala. Uluayo uluao. Eno supa wala wala wala. Uluayo uluao. Manya supa wala wala wala. Uluayo uluao. Eno supa wala wala wala. Kuna siku saga omukwano gundi buchika. Tufuri na kwata wokute nyweza bebe ratonta. Chimuli chanda gurua ukulavika. Wobula umutima guguyana. Gurua ukulavika. Yeah, I really wanna let you know. Njagala kusiko kwevyo vyo suza. I die you got to know. Otari umsayi kwesiva.